Sijawahi kuona mtu kama wewe akinipenda alafu na adabu nzuri. Unanidata, unanijali, unanipenda. Shukrani sana we mpenzi, hata sijui mimi nitakulipa nini kwa ili penzi lako nalonipa mimi. You are the one that I dreamt in the dream. You are the one that I saw in my dream. Penzi lako, lako, la thamani hani. Na kuamini sana au nitoki kichwani. Penzi lako, lako, la thamani hani. Mpaka huku, huku, moyo ni dali. Sogea karibu, mpenzi we, unikumbatie. Joto lako naletaje, nasikia baridi. Nikikuona na furahi na jidai na pagawa. Baby girl, we ni tunda langu. Achana nao maadui wanataka tuachane. My love, hawatoweza. Tumuombe tu uyo Mola Mungu alijalie ili penzi letu. You are the one that I dreamt in the dream. You are the one that I saw in my dream.
Penzi lako, lako, la thamani hani. Na kuamini sana au nitoki kichwani. Penzi lako, lako, la thamani hani. Mpaka huku, huku, moyo ni darling.